Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to bogi janaga fadu hala Mamadou Samassou jom nyaade sakrabe hediwe. Metta beedi satude hakunde golloobe banki be e magistrat en be syndicat on ben na heddi do mutere golle mabbe fa yupitere secrétaire général mabbe wattu mo magistrat en be bihi yu sarja golle no haniri. Projet jogala hisube torraji luludu VBG fuddi le yontere ben bamako do fanda mudon woni fabade be do torrabe le region aji kay kulikuru sikaso muti e nukuji goddi badde sabu fade iri layandi men jamara den ben le kadde leydi ndi be mi bammi sugula cioggu baadi di hebe ndara lambi fide dabareji dingun sema kordi amen hande kigiral jumaare jeddi juin 2024 bismillah sakrabe. Mutra golle bank ngaji di na jukiti syndicat mabbe sina bef hudki tayural wide non dum wonata fa yupiter secrétaire général mabbe on watu goto o syndicat maistra mb ben holliti wide sariya gollete no haniri sabi en fufu gotum yeso sadia imrara kilu maga wonko benen kede fasango umar wagalu
wala fuko yihile hen yeso no kanko no dirtedo hamadou ba secrétaire général fed sina bef de no hani yupitrede non kanko no dirtedo o gotembilu gindo gon le fedde sa gon tonde gollo bankeji bo hollitrinin se makko Hamadou Ba nangama wakkati de fedde neddo detta bedem sa juin plenty fewde e makko ndedo fedde holliti wide o wadi yurku yurku o hali halaji ko wana gonga du wattu jone fedde neddo detta sina befnde holliti wide dum wana gonga ko ma nanga ko dum mo nangiraka le seriya gollo bankeji be ben bi mutre mabbe ne be gonde wadde nyalom hande o soni Hamadou Ba yoppita ka tan be puttita golle mi citede wide fedde sa gon tonde kambe sarto wombe leedi ndi nebno der sam kanye silema holliti widan wonde yewtarno dido kabaruji gondi e yarde yaso be bidu wajibi sina seriya rewe bamako kanye kedde leedi ndi ko hewe jamanan wonde hollude metti mudun no ndedo murtere wori nyaloma handen o dum wadi bal setan heddi julde leedi ndi
e wi kanko dunke kabaru kebe professeur Mamoudou Soumaré men ndedo murtere bankaji di matete sanne he do kabaru kebe ben buri fufu jola jawdi yene bu ittugol kalisi e nanugol mudu kayenu bangal wakani kalisi leedi di e wi ma yoro ben kanko dunke o dun do matete dun e bangal kabaru njam yite groupmaji di wattuji di ben entrepreneurji ben golono jo ko amun en ko hanni Imran Akilu mayga ken fasango Ousmane Yalboule
kuteji ko wat arande dun bonna golleji golledde kuminide kabaru kalisi entreprise ngaji fu kany gollonobe koy mubben ana kasindini kaliseji mubben wattu joni o no wadde joddiji e bantugol kalisiji hebataake waddede yobbe joni ko ngatta joddiji mubben na nangata joddiji mubben tidalla tatobo kasen edun wawi wadde tor do jaagu fa yottaade kebal entreprise ngaji kumani jaagu ndiyam yite wombe e fedde sina bef indu ko uddi non tawene gollonobe koy mubben hewbe ana kasindini essentieji le o wakkati ona jom en moteur ngaji fu kebanti dalaji no keberta courant jomu en sadeleje idi kebata do kabaru sodugol essence wattugol e moteur ngaji mubben kanya e mobilaji
le véhicule
secteur autour hakla yondu kabaru banga bemba ma Facebook andun X don Twitter kido groupmaji ben électrogène sapo e joy woni ko ministère ben énergie tota onande pre horejo transition denno bangal faba mako e hebgol dabareji tidalla courant gurdo no holliti tendino kanko pre horejo transition gal do dokal ben jukuto hendono dokal gongal mo groupmaji sapo dum fufu yo hollitinde ben imadara ben sugula mo jogi kananke lendi kabaru fawde kabaru kaba fawde tidalla courant fandeli kabaru yim ben projet lolido ben humtangul hore kabaru ben jogi be torraji lolido VBG non fuddi njanni alarbarande do ne hicci kenya bomako do mi jog werma mali he do faba cooperation espagnole l'agence nations unies ben on IMPA ben fana mudu faba de kambe jogi torraji de les raisons ngaji kay kulikuru sikaso moti e le ngalure bomako sita sidibe ben non hebdan kedo fastango kanko Ousmane Yalboule
o projet fabrique ujinaji himbe be torraji ngada fewde e mubben do hokkude dum ben safareji e daranade dum ben bangal hokkude dum ben hakkilaji ivo sa serata kay woni kajar agence directrice des nations unies gollide daranide bangal cellal bengu ley mali
les projets ont
le projet di la ri sababu hunjangul hore ko buri ngadi don tem doron djugnobe cellaji torraji rewbe chawrama bangal taldi hakkilo be pabama dum ne hebgol golle be dare dum fuf kaki guldurdi wotama laboratoire nguru do
Yusuf Bagayogo kay wono kedjare ministere humnide debbo suko e galle holiti wede go farne ma mali o yarata tiagal e do golleji o projet
je voudrais bien confirmer
goddi don do en wiide ido projet ngaji di yaada jati e dat dawreji di lenna e le tongande so golle leedi di do kabaru rewbe worono dango fawde gollirde abotore de yalla di do projet ngaji jogi di nafa sanne nakaba lawul sabi yirwere rewbe
holitinde wiide yimibe ana jilo ana chawro himbe ana godi le region mopti do imadar o projet yalla rewbe jogi be tidallaji ana balle
be dadi fu kabaru fina tawa men awgal sankimo kulentreji kewdi funtinama hore ben no hultri kanko nerado men tonno widun do tutundal hakilaji kany konsangaji e ben i kiro ben fina tawa ngadama ele ngeldo kartal dum do fufulato sababu yidi winde ben relam region nuko no hultri kambe landinibe kedana ko hebani kanko nerado men ton mamman baba kunta do fustango umar wagalu alcc
yambereji kewdi ngada wakkande awgangal wadannonde kawrtal mangal ko noddiri sankemo dun awgol wendu to santo non kanko noddiri sinali sadiatra wore o hollitiri wide
ya beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres activités
yewtereji kewdi goddi ana bili ele ngaldo awgal dental jama jimi kan fijoji kewdi goddi ana hem alal bare fada juldane fuddude yimbelbe uwi sam be jaru koyde mabbe tereni kunko e parana dun ko noddirte kawrtal bobobe
c'est ce qu'on appelle la rencontre des bobos
ka do etaide fu ko moto ngaydi drobete lengal lurende jamma ko idum ko wonde torrude yoga e gombe lengal lurende li dorba dido moto ngaji sukabe wakkir fataabe diwna dun kanye ko nande mudun baba fofana lami dende nuddirta santoro san
polo sangue mo ani pita awgal dental jama arande kanye nyalomo hande o koka walda arande dodo jirgol an wonno hakune rewbe worbe be fu koyde mabbe mi jartano tereni kunko kanye parana be bomaya wala fu barmo hen sakudala hen adna nyalomo hande o yimbe mutungaji yarta ila dun ka nati hen sanke mo o muti lata de ko wonno
sangue mo tiena
mi citide widde de yamber idum ko buri fu yambinede le lamu san o kanya batale mudun non wonbe tombe kollitiri wide
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ika bali anatidi do yordo dum ko sedi rawanin sa wala u nya chapantati yade ujinaji debbe anatidi fa keba dunne ya fasanne
so
bankas do bali di ananja fa ujinaji nogay tawene rawanin adawno hebude no balu ujinaji sappo e joy yade sappo e jeego
80000 jabita mayna
do mayna do choggu bali di anatidi sanne sini afondi e rawanin choggu bali di anawar hakunde ujinaji sappo e nay yade ujinaji nogay fa yottaade ujinaji debbe
ala meme disant suguya koni
do sigudo hikka bali di ana tiidi sanne sini afundi e rawanin yottaaki non jappata kono ujna sappo e joyi baba galle hewbe bawata hebude layari kunji
saka on pamir o mimno hala mbien kabaru bali ele kede leddi ndi woni to segutun bankas yoru e baflabe nanno be fufu ke mbien holti sulaji mabbe do tidalla ngurdo waddu en dun won musa aga maha haydo fustango usman nyali budi fande le kaba di andonto en songotun rafnde nagu bi sembe sanne dido wattu di hutan wiide kenyen wattu 21h joon ka bodo banta ka fiki do ben tasiga do woni de nokku cercle o de no tawi de yimbe di don heddi ke hen goto barmi ben no do be goto dun ben anda ko do woni dun o majji dun do lambe hulti wiide dun do golle kambe trousse ngombe kebe sanne le nokku o fande ele kabaruji de ben moudi kabaruji amen hande maman hala ko banen musa agma haydo fosango umar waygalo
en putran ido kabaruji botumo fedde humnin kabar hagiter lam wadi le joy lewru jeun jabbinon du dobbo mako do le majjum be jewtiki golleji ko golla ila hitan 1999 yottade nyaloma hande no tiagal muden kalan awgol to santo ko binodir sankemo ko fuditon alkamisari jagom lewru jeun hitan 2024 yimbele hewbe tawaton kanko premier ministre o kanya fa yotto ministre kumin do kabar fina tawa le leedi meden di dun laldik sababu do so liddi kewdi keba le o do nokku garanti miniren murtere ko banki din gonde wadde nyaloma hande no dun fedde dirsina befnde tiagal ko neddo mabbe o nanga no dirte Hammadou Ba
sagam pawide jafodo non pawido katene kawru jafande mi tan do sa funtu gardi bangal jamu 3320 ma jo 2 ben application so tamni dun yo bangal play store do sa yotomel magazine yotrebe en magazine hande yo kabaru kebe en yowdum do ben kabaru dabaji denno yalla be do faamu keddana ko hebe nan Ali Cissé do fustango min Umar Weygalo yo en kirejo
yidi Afrique do hirnange de Mali yo leedi do dabaji marete sanne kanyu ardi leedele e moade fur kanyu won leedi do berdi do leedele sidiya wode ka wattu jono ko nayri bangal waydi denagu dum memi sanne no margol dabaji wurri kambe marobe dabaji be kali tidallaji moddi be jogi nyalawmo hande li lamu banyagara bankasi koro motti kanya fangata balir leedindi sigaso
bagam bolila gala bala
ibada de idindi frati modo woni yeltugul dabaji ka albarka Allah wonko mi kibbi hunde nawaki odo ko golle on bu fuf bangal transport yoga be na ibra bankas wobbe kuru yalla nabudi dabaji di to abidjan wakar juno ga kuru ga suni yeltini dabaji frati modo yama musa fuf
majanto abebi boshila
idum ko buri fu nabere tiagal leedindi wattu jono chafe de kanye cioggede ana jogi tidallaji mawdi sanne tiagal wayji de nagu eno wattu wonde wayli tirade non kanko Mamoudou Abdoulaye Diallo o hollitiri wiide nyalawma handen o fistaade be gikkini gikke lobbo
sa yi ala yaltine fu to yaata to gi hebde cioggu diina ko heddi gal tidallal mawdo ane margul dabaji mali tiagal nyamdu ndu e dey baaji o hebe fu ana bama jawtidi ay dum jaati fuddi hollude tidalle le leedi ni fa worji leedi o le yalla makka o wi yalla dabaji mali ana garta min kolliti so dabaji mali ana garta kina dañe ko ngari do mum woni hedum durdude nyaawdu majji tawi ana hebe mali
kanko professeur Issa Sako jenginoo kabaru kebe do bomako do o holliti nyalawma hande ko nayri bangal kebe do dabaji laamo huncinay dum hore o do andan do kabaru kebe holliti wiide dabareji kani fier do hen dabaji tayndi di kirsali leedindi fu tew o ana nafa yimbe be fu
cette façon de faire la viande
o do sifa kebal tew leedindi na to sababu yirwinde kebe denno enen nawtorto yirwere kebe de nafa mudun yete sanne bangal kebal golle bangal yirwere gollirde no abattoir ngaji e goddi e nokkuji resugul tewuji hun tamul hore dabareji transport gedde mbawde sanne yirwinde kabaru kebe
Docteur Lamine Keita kanyun do andan do kabaru kebe wollitiri nyalawma handen o no golle dabaji wurgino ido hani waylitede yalla talka kon habe nokko o
faut dire que anan wiri kabaru demal mali na jogi nafa mudum ko tonga ka fe le reji der mudum na hulta wiide yo alhali nogay le tamdal en baw jaj mo tande hore do nokko o bangal yirwinde kabaru mudum no haybul margal sab sifa margal kan yaltingul dabaji di le mali no darna de sande almu saddaji wiide kabaru mudum sifa golle o yirwina ma dum noto sababu kebal golle kewde bangal artisanat dina yaltindide
dabaji ngon le leedi meden di le temdre fusaaji chapande jeddidi yo dabaji egga hodabe non wakkati fuudu be dartayam to gurnan dabaji di worri fedde nodete besiya wonde do holli tiwi sa ewi kebe yimbele be chapantaton fu do dabaji yowi le tongande be kolli hitande 2021